The 2017 UG Mix Maestro Award winning DJ, Morsty.
I want to cry.
Your money to calculate la boy, mama.
Na salaka ki se fe na libala na bin Madiluti kaye aloba loba 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 Makamboye asalaka Aye bakate Babala bala ye atambolaka Bato ba monaka ye Nabanda koye akontaka Ba plafond yanda ke fundaka ye Naba kwenyo soye atelemaka Ba chauffe taxi ba monaka ye Ba fede toye akamataka Ba naimbo ba monaka ye Bona nina panza yo sango alobi Yo salaka ki se fe ah.
Naimoto na kote la kayo mamwe ye ye
Nai moto na ebi ba sekele mamwe ye ye Lelo la komi moto mapeo mamwe ye ye Oibi tangwe ginda kao mamwe ye ye Oko kanisanga imamu na keye Ata ofingi na indumba mamwe
Download our mixtapes on www.realdjs.com. Download our mixtapes on www.realdjs.com.
Hello, Gabriel. Carlos Telesel. Boss Matuta. Epa y wapi bomona babeta penalti sa gardien. Biangoyo. Kabasi, bango bali ya kabala taka Biso mula mobima pantalon moko na nzoto ye Oh mama
Matata ya mwasi na mobali sila tena mungi mama
Mama mama mama
Oh mama 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 Oh mama
Mama bota ngai mwasi Oya konyokolo ngai mwasi Zamba pesinga etumbu na bota kabasi bandeko banyo koloko bana ya bato nayo kaka motema pasi bandeko oh mama oh mama 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 mama
Thank you. makambo na yo te moto mosusu akouta mosika akobala ndeko na yo mpo na nini motungisi na mabala o nzambe aloba na mokili bala osala ya yo fami ndeko na yo ya mwasi akobala akosala ya ye fami tolingi la pe ezala na famiyo
bandeko ya basi yoyoyo balingaka basia bandeko ya mibali te mpo na nini yoyoyo bandeko ya basi yoyoyo balingaka basia bandeko ya mibali te mpo na nini yoyoyo
Ngai na baye oh yo 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 oh ah Ngai na lembi yo 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 oh Bona nini kakanga kakanga bandeko
bandeko ya basi yo 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 malinga kabasi bandeko ni malite bona nini yo yo yo
this makes is killa ha
bandeko ya basi yo 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 yo
Mustin DJ.
I don't know about my heart. I want you to stay with me. Every day you love someone, something wrong too. I don't know what to do. My heart, I want to cry for my lovely Elizabeth. Some people they want. Love. I believe you on the phone. Many years I like to see you. Every day you run for me. I don't know what I'm going to do. My head, I want to cry for my sweet Elizabeth.
Bye.
DJs. Musty, get it!
Mario, na lembi. La famille Mario Bakanisaka, Mario Abisaka de Mosoro, Zokanga Motona Lisaka, et Nali Saka, et Nali Saka, Mario Nalemi, Bima Bima Nanda Konanga Mario, Ponani Nyongo ya Bolingo,
et Pete Nanasua, et Paisua et Lokuta, et Paisua et Biloko, et
Akuta Kinana Yango.
Ikambo moke mosala kobo mabi
Inoko ya ndako e
na soma
Ndo na waya ye
Ndo na waya yo
Ndo na waya ye
Bakayoko,
Nanya Senda, Kadeke Bakayoko.
musicien à quoi ça? Moi qui m'y ai pas l'impica.
We'll be right back. Thank you. DJs on Facebook and Instagram at Real DJs. REALDWKYS. Real DJs. Real DJs.
Chivundu.
Ascenseur, vérité et un escalier payé Koumi.
The 2017 UG Mix Maestro Award winning DJ, yeah! Morsty.